ngicabange ngingubani mina ukuthi ungalali ngenxa yami. Ngenzeni ukuthi ngifanelwe uthando olungaka? Ngingubani mina ukuthi uthumele indodana yakho ukuzifele mina? Ngingubani mina ngifanelwa umoya wakho? Ngifanelwa umoya wakho. Ngingwakho, ngingwe, ungowami Nkosi.
That your love never runs dry for me. Who am I, oh Lord, that your grace never fails me? I was young and now I'm old. I have never seen the righteous man forsaken. Oh no. Your mercies endure forever. You're my one and only true God. I am yours, oh Lord, and you are mine. You are mine, I'm in you.